wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta iyo dib u dhiska dowladda koonfur galbeed Soomaaliya ayaa tababar u furtay qaar ka mid ah injineerada koonfur galbeed, kuwaas oo isugu jira kuwa wasaaradda ka socda iyo injineerada kale ee madax bannaan. Wasaaradda ayaa ku sheegtay in ujeedka tababarka uu yahay in dhalinyarada soo bartay injineernimada ay uga faa'iidaystaan qalab cusub oo wasaaraddu ay keentay, kuwaasoo loogu shaqayn doono dhismaha wadooyinka Baydhabo iyo magaalooyin kale. Wasiirka Wasaaradda Howlaha Guud iyo Guriyeynta Dib u Dhiska Koonfur Galbeed, Daahir Cabdi Cabdullaahi, ayaa furay tababarka.
Way nin furmay tababarka saabsan qalab kala duwan oo ku hawlgalaya injineerada. Runtii qalabka meel u yaalo oo laga tababaro injineerada way haytay qalab oo Wasaaradda Howlaha Guud Mineralization kaasoo dhiminaya in oo bas injineeradii khibraddii iyo aqoontiyo lagu korori si ambarada mana qalabkaas taasoo walbadan ka tara doonta horumarka dib u dhiska dalka. Sidoo kale mineralization aqoonta injineerada kooban qaadan doonta farxadan in ka Wasaaradda Howlaha Guud ahaan in tababarkaas oo socdo saddex bire in injineerada loo furo injineerada soo kalkooyan kashal kooyan qaar wasaaradda kooyan qaar kale oo degmada kooyan iyo qaar kale oo civil society-ga caadiga ah injineer ah in la tababarto halkaas oo bilaabo saddex barna socod doona. Runtii geegi mineralization introduction iyo mineralization wali haytay isbarashii qaab ka shaqeeyo in la bar haddii lahayn diin way seedo doonan fieldiga ama meelo way seedo doonan mineralization banaanka siyo tababarna kasii siyo qaabkii oo qaada fadeen ama cabar fadeen jidka ama amba fadeen mineralization goolka guud ahaan cabar fadeen. Marka runtii sharafan in qata Wasaaradda Howlaha Guud ahaan in geega furno mineralization tababarkaas saasoo kale way mahadnaqay mineralization hay'adda Juba Foundation oo wakiilka Shelter Box oo runtii mineralization in kala qayb qaatay facilitation kii waa in kala qayb qaadeen oo mahadnaqaana mineralization inagaas mishee ma qofka oo xil saaran oo rooga abshar runtii idiidan ka maasinyusan saasoo kale meel mahadnaqaane dhammaan hay'adoogii oo qalabku haneen gadeen nikilna caawiyeen oo UN Habitat ka mid ata runtii mineralization idiidan ka maasinyin way rajeyna insha Allah sanadaha soo socda in injineerada tahay leh oo qalabkii iyoonay warbaahintii iyoonay mineralization guud ahaan mana la ka arago doona walqabad shoo saasoo kale injineeradan shileedii ee mana Wasaaradda Howlaha Guud kaliya ma shaqeeyaan guud ahaan sektorka infrastructure guud ahaan dalka ka shaqeeyay doona. Marka runtii sharafan in aan geeg mineralization tababarkaas bilaawno.